guud ahaan dalka iyo waliba ku qubadaya roobab mahiigaan ah iyo fatahaado oo saameyn weyn ku yeelatay dadka iyo duunyada. Dadka danyarta ee ku noolan kaamamka ka yaalan duleedka magaalada Baydhabo iyo waliba iyo halisyoon ka jarana cuduro badan sida shubanka, duumada iyo nafaqo darada. Tiro Hospital Foundation oo daawo bilaash ah samaytay dadka la il daran cudurada sababan roobabka oo ku noolan kaamamka Baydhabo. Onkoreyntii Dr. Isaac Maxamed Tiro waa ee maamulka isbitaalka iyo ku warbiya daawada beeslaanta iyo dirsiyinka dadka danyarta iyo walyaawaya ku koobanta
daawo qeybin beeslaan ah oo fuliyaas hay'adu langorada Tiro Hospital Foundation taasoo la aasaasay 2019kii dhatun barnaamijyadan wadi markii saddexaad ama markii lamaad la rekord iyo lafta titi anta koyas meelun hatta madrasadu ahayn dhawaayti markuu wali rajaynayaa in dad badan oo isin kumida ku faa'iideysan qof dhinigo qaabilsan in maadaama baahda caafimaadka hayne Tiro Hospital ana baahda caafimaad maadaama uu nana wali doorbidnay inuu dadko dhinig raashinka baa qaybi ahaan haano biyo ahaano dhin walba ah onon dhinig daawada dadka kiking oo dhibaateysan oo fatahaada dhibka injeysati daawada haje ku kaalmeeyay isarni sidaas daraadiye wali oo maartay makiin masinka filan wala un hata weedna dhowr boqol yak filanaado koran laakin daawadi la fadaayo waxa fadun dad shadhon ka filanaado lahayd inay hayno oo noogna walin rajayna in dad badan noo mid aho noo dhaqaal badan oo misan oo maartino karoon barnaamijku in iyo ka deysada doona bulshada si walan ka qabada lahay
Sheekh Cali Adow oo ku mid ah ulmaawadiinka magaalada Baydhabo iyo amahadnagaya maamulka isbitaalka Tiro iyo horwadeenada sida yoon garab istaageena dadkan awoona daawada beesada
walaalayaal san la sheegayo muassasadan oo Tiro Hospital leeraw wali tabartii hayti ummadaas awoodi hayti ya qoboti ya in qobtoon kaliiba diyaarangata an ku mahadnaqaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala fi miizani hasanatihim wa yal yalana dadka kale lamb walay us tabartise wali us wal ku qobdo koro iniyo kadeeydaano yoona walan qobadan ya ku codsadaan walaaladii dhibaateysano tabaleysan oo gohootay buushashka ka nool
Isxaaq Maxamed Xasan Duceysane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo oo goobro ku haya xarunta caafimaadka Tiro yaan ka baaqi isbitaalada kale in uu caawiyan walaalasho
markii hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahdiyan oo meelanni wada kulmeeno caafimaad amnina mid qabna wali markii kale uma hanagaanahay in team Tiro Hospital Foundation Group lamaantii yoona uma hanagaan soo amay la raay walaalnyasho oo dhibaateysan iyo han la xasuusnayn daawada oo free ah ama beeslaante facagi qandhadi intee dhon may la raay daawooyinsho ya aragaha in Tiro Hospital bulshadii Tiro iyo may la raay madaxda aan haayeen ama may la raay ka tirsanaayeen inay on ka deeqan dabcan way leena team Tiro ku deeshay mudantin eedana ma santin Ilaahay idin shay weey rajayna isbitaalada kale bilatunki yaalagna yoona in Tiro may la raay ka deeydana rajayna
ko kumide dadkii ku faa'iideysay daawadan yaan kuma hadnaga isbitaalka Tiro wa
maang ma hadnagaana Ilaahay ma hadoos kula khaasatan maang ma hadnagaana Tiro Hospital alhamdulillah foundation yaan ma hadnagaan dadkii daawadaan sheenay alhamdulillah niin deegay Ilaahay inaa ku qaaday yoona niin deegay masaakintan aan tiro doonta hada fadhiid alhamdulillah daryeel jo daawadan han dibidiga ma hadan nagaan
anta badan dadka ku noolan ka mamka markii roobabku qubudan ah ayaa ka dilaacay cudurro nololiyo saameen ku weeldada waa